studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alkamisare joy lewru janvier hitane 2017 hollitinde wil sappo e jeddi yamde hebi silimaaji chapade nay e joy do radio adara koyma gawo jottinono do kabaruji di yumor waygalo sekira bon compétite wiide dum won hollitinde wattu jono faabe jeyal hono lugu gongol hani wadir le saha leedi ne dendi dum waran fuddo e balde tati habotobe gube non tirtode aza wadde bete hande be tawti ton won be gube non tirtode plateforme be arme mali non dirtebe fama le majjum hollitande de yimbe la ko yata temdre chapande jo habotobe kanyen kan be dede hakkune mabbe kasen sema holli tv de bete handen be jottiki to gawo to jaati ka wattu jono be kolliti metti mabbe don ko wiyafa yimbe wobbe be beede mabbe gouverneur tirtode CPAD kolitiwde wattu jono pamri e laamu o le majjum be mi wala fu ko hani sagginde kaldal e kawrangal kabaru goddo kasen bete hande be mi walde humininde kabaru malin koobe gombe njola e malin koobe bittube gombe tombe be cinnini talkuru ko woni fanandu do talkuru fa yewto wattu jono no be kani fa birade malin koobe no kani wirfitade leydi meden di so jottiki le no koodu kebano pa birte golleji sekirabi wono sembe kabaruji di min jogini on do kikide hande bi bismillah modon e hedade hollitinde wiide ɗo e balɗe tati lugo gongol arani fuɗɗo leyi laamu gawo o noon ɓe kollitiri wiide kanko gouverneur gonɗo to hokki ɗiɗo kabaruji bete hannden worɓe haɓotoɓe guɓe nodtirtoɗe aza waɗɗeɓe nawaɓe naati bete hannden ɓe tawti toon ɗum won nodtirtoɗe plateforme kañe e ɗum woni ɓe arme mali ɓe le majjum hollitama wiyat ɗiɗo golleji wattu joni hono yimɓele cakkinoɓe fodɗe ɗo guɓe naata toon ɗe wiyama kamɓe koye mabɓe worɓele mabɓe ko ya temdere capanɗe joyi garan watte le ɗiɗo golleji ɗum e tawede fo gouverneur gonɗo to holliti wiide yimɓele hanɓe wadde lugaji ɗi kana ƴaɓɓade yimɓele temeɗe jeegom temeɗiɗi ɓe arme mali temeɗiɗi ɓe sema temeɗiɗi ɓe plateforme keɗe kanko noddirteɗo Seydou Traoré o komo haali dow hen do faccitago mumini Sendebou
miɗen joni e fuɗɗugol golle mum ɗum wellimi miɗen silmina ɗum paɓotoɓe laatiɓe sababu dentugol yimɓele ɓe ko golle mum ana wondi e waɗede yimɓele guɓɓal sema keɓi natude leggal lure nde ɓe calino natugol mabɓe fami joni ɓe furɓe ɓen kani gollidinde do yiɗi leydi e ɓingu leydi ya homo kala fu e jonde mu le golleji ɗi kañi homo kala fu hewtan dande mu le golleji ɗi dentugol guɓɓe ɗe fu golleji majjittaɗi ɗi jafaydu kadi gaɗama le ɓingu leydi yaku homo fu na yimɓele fu keɓi doole bate mu laamu o heɓi doole guɓɓal goto fu hakkunde fama sema e plateforme ana handi e haɓotoɓe teme ɗiɗo
kanko Mohamed Ousmane Agu Mohamedou laamiɗo guɓal nodtirtogal CPA won duɓe CMFPRD o hollitiwide wattu joni kamɓe laamoɓe pamri o hollitiwi duɗum e tawede fo ƴewete yal hono kaldale kawrangal han yarde yesso keɗe komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Diko
mbiɗa hokka on taƴiral guɓe ciññinde ɗe hono CPA CMFPRD kañi e ɗeɓe gondi dande likoral noga lewru octobre gana heedode fewi fewde e kawral ngal ley andal ɗam ƴilande men jaɓana komin darti ko wala fu ko falato heedi sema yimɓe paama tiɗal fu wala heedi sema min kolliti tan lugagol paaɗe ɗe wawa laatade caggal amen saabe miɗen e siññinɓe kawral ngal beetay o tan mi yiiɗi e hooreje CTS le minisma o hokki kan taƴiral bato ana wonda fa wonɓe e mabɓe gadde hono wonɓe le gurma laamu gaawo hamɓe waddede wonɓe le laamu tumbutu fa warde e ƴiwoɓe menaka fu fa fu paabo ƴengigo golle makkugol ga gawoga hande yomin nogay e joyon le makko gaawo capantaton le makko tumbutu honnoon wori e wonɓe ley sema ɓeedu
guɓe noddi tirtoɗe aza waɗɗeɓe gonɗiniɓe mbi bete hande haɓotoɓe mabɓe naati leygal luure gawo nde ɗum e tawede fo ɓe kolli metti mabɓe hono ko wiyafa yimɓele woɓɓeɓe ɓeyde mabɓe ko ɓe mbi laamo kañum tan ɓamin oɗo anniya wala fo ko haaliniɓe dow hen keɗe kanko noddirteɗe Ibrahim Uldu Sidati yo goto e laamiɗo guɓe noddi tirtoɗe aza waɗɗe komo haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou
fayi fuɗɗoɗo ɗe guɓal sema hefali fay goto ngal holti wiide golleji lugugol ngol yata caggal dabareji ɗi ndenago soni ɗiɗo dabareji huncannama hoore nder ngal luure gawo fay hunde haɗata yimɓele ɓe hinnade ngol guɓal sema kay ɗo wayra ɗo woni fa ha min jaltata fe e leyɗi ɗati ɗimin keƴanni golleji amen ɗi atul arande wolgol min kuliti wide der gallure gawo lamu leedi mali e barkan e keddibe ngoni ton den non so miden kani nadde ton ko heewi jawtete gubal sima ana watani hakile sanne ngal jogalal kambare dun min natata fi der gallure gawnde ido berde yu botte adad yimbele temede dido ko lam ko tan bami anya tutude yoga chapande jeddo e joyon ma temedoro e chapande joyon yo hono ni kambe juinta gube de be tilo jogorade de hono be muyi so gonga hale hajjo me fuf wala de do kulle sabi miden tajuri wide sona torraji nafa fuf de nyutinta gulleji di
gube nottirtode platform de be mbi wala fu ko adati dido gulleji yarde yeso be mbi yimbele dum won be yimbe mu en gondi haba tombe homo fu hokki yubbo inde yimbele mudu en kede kanko noddirte do fahad agal mahmoudo kanko woni secrétaire général walde gatcha e platform woni ko mo halido hen do faccitango Ousmane Diko
men jetti ko mokko gawa hebana jogal fa fudda golle mun ko yalla gollida na hubindi hakno sema platform e larme men le gawa e hakilam ka sikke fu wala mun fu neldi e subi joni yo kabaru natinde wombe le CPA woni ko falino fa kenye ka faltike non yalla sema ana hen ko kalanami o yo goforma e mobi adna cubi adadu fa be nanilano be gade le hendu handan yalla hono foton goni natinaabe be fu e be jafa e temene jeddon e chapande njoyom
sekira woliti de wiide sappo e jeddi yamde hebi silimaaji chapande joyi e dum won chapande joyi e jeddi holi watti joni oro bayne tirde mi joji modde la men bembal an ngal mi noddirta face Facebook be kulliti wiide wattu joni o yubbo inde honno kasara ngaddo nokku no dirte do kono bugu o do yubbo inde beediki yimbe la sappo e joni keddile hen chapantoto e didon kany ngoni barmube le hen kasara o car sonef kanyu yaninirto e camion sofer ngab didon be furdu keddiki le hen be kulliti dum wadi le datol segugol wattu joni o do kabaru goddo kasen won do be kulliti wiide dum no walde humininde kabaru malli kobe gombe njola e malli kobe gombe njola be fu be pamri be cinni talkur wotur fabde el hono be kan yarf yafi nirde malin kobbe no kan wirfitade e nokkule muden koni faana dido galleji tawe malinke fu jeli do wirfitade wattu jono so yottikile nokko hokke golle kede kanko noddita sam buda kanko on secrétaire général walde noddita ho conseil des maliens de comme halido hen do faccitango mumini sende bu
elle permettra surtout
de la to sababu faabude aadi fedde bibbe mali gombe tiagal leydi ndi bangal tabugol golleji politika ku do wittugol jo inde projet ngaji bawdi yafi de kabaru golle wajade wittobe do nafa pabondiran mabbe le leedindi hokkude be kabaruji lobbi do golleji di kebe anay majji wallude bibbe mali gobbe tiagal leedindi hebude gundam lobbo lalinne wirfagol e hebugol golle dawibe jidube wartude le leedi mali tabugol golleji politika ku leedindi do wittugol heedo jawdi ngo europe heedi do golleji fidigere uditingol banke tobe mo jande mun timmi kany faaba den dena gulle leydi mali yo nafaaji bawdi wallude fa witobe ngatta ko emu le golleji yirwere e kebe leydi
ndi
kabaru fiugol balonbe kolitiwide walde wonde kasel supporter en bangi leleedi meden di ndedo walde be noddiri dum kam sip bete hande be gonno yeso yimbe le njodo be kabaruuji be bi koni faana dido golleji faabe diwto yalla hono kabaru fiugol balon han yarde yeso leleedi meden di kede kanko noddirte Seydou Nafo Dambelo kanko no horejo ndedo walde ko mo halido hen do faccitango Ousmane Diko
kabaru mo ngari halande yimbe joddinde walde supporter en heere noddirtede kam sim lende walde biro mo an jogi yimbe chapantato e didon golle mabbe yo jingande ha wadobe haro taldi fu fay watare hennaka tiagal latobe balafu buri hen yo yirwinde haro taldi leedi an kaku e jilli leedi le perde bibbe leedi minen miden dokka tajoral yo haro taldi fu men jinganta minen men sukabe tekibbe kumol nangobe aadi jingande gobe balon mali fu egle heba tajoral sapo tata mudu o anabami aadi anya jingande dum fa nawa
ale soutenir
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sekirabe njurne da jelo ne le rezo ngaji meden di en puiran do gawo do be kuliti wiidi yimbe le dido an gonno do moto kani en utti yite fewtude e suko jokolle gollo wolle walde CICR de o do suko jokolle du mokana bare duubi chapantati e jetti o dali adna o do kasara wadi ton wakkati no ga yambe yamo do dali tiagal makko sukabe nayon Lutte gardan faɗo sigaso ɗo mangal paden be gondi waddi ton imma dara wattu jore be gondi haybude lati gondi to sigaso to di wattu fe be gondi waddi ton lugogol police ngabe gombe tobe be di koni fana di do golleji fa peel hono kawtal ngal noddiri Afrique France ngal hani wadirde le leedi meden di le majjudu yimbe di do sikkitaabe nangama ton kany e mobilaji goddi kasem se wurute gardan faado tumbutu dobe ko liti wiide yimbe le kanyi en paliton mobilaji didi hakkunde tumbutu e bambara mawde mobile gotengel be koliti wiide suudu sarwusi wonduto tumbutu humnindo kabaru jaggu jeyngel do mobile wiama be jaadi e ngel do mobile jaati mobile gotel dum woni ko be kebi jaadude le hen neddo goto sofe kanyi sofer mudan gonno le ngel do mobile be joppi dum nokku ko woddiri bambara mawde kilo ngaji tapande nayi se wurute gardan faado kati dobe ko liti wiide hitande 2016 de tokkati to ko yaata accident ngaji temede joy e chapan e nay ngadi ton yimbe le chapan de joyom e nayom keddi le hen ko yaata yimbe le udiner kany en parmi le hen ko lati sababu ido kasaraji dubbe kulitir ko buri hewde majjum fu yo moto ngaji di non fa yotto yo ko dati di modda kany ko yimbe le tabata ko seriaji gondi le dati leedi meden se yurite garanti miniren fa do mottidobe bi jaba buji arande woteji ngadi ton le yontere de dido jaba buji jalti kanko candidat ademano docteur do sidi jaraw kanko ardi wattu jono le tem der fo hebi ko buri yimbe le chapan den nayom en janoyom jokki dum wonon candidat mo no dirta bamaga mayga kanyi le tem der fo hebi ko buri yimbe le nogayon deuxième tour an hani waddi ton hakkunde mabbe dum e tawede fu bi jama o tanni ton koyde sammi sabbi le tem der fo jaltu be jottaki yimbe le sappo en jeyon se grab do katte nyalom hande kabaruji mebe bimi joti on sanne hedaade hejo jame ka fa hande kedde hedaade honno andir on do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam. See you tomorrow.